Presidentin United States Barack Obama'n White House'in isani akkuma lammiiwwan kaanitti jiraachuutuun jalqabin guyyaan kudhan hafee innaa jiru kanatti haasaa nagaadhaan guutuu biyyaa dhageessisanii jiru. Presidentichi haasaa isaanii kaleessa galgalaatiin milkaa'ina bulchiinsi isaanii waggoota 80 darba galmeessise ibsan. Wayita kanas addaddummaan uumameef falmiin siyaasaa dimokiraasii Ameerikaa balaaf saaxiluu malaa sodaa jedhullee qabaachuu isaanii ibsaniiru. Gabaasaa Richard Green soraadheessa.
Gaaf ganna 80 duratti hojjetanitti kennan godin keessa filatameef siyaasaan keessaa guddachaa dhufe ummata Chicaagootii fi kaaddunyaa miliyoon hedduu televizyiiniin daawwatu duratti ba'e abdii labse, jijjiiram dubbate, wal dandeettii dubbate, tokkummaa faarse. Gurraachi hin jennu, adii hin jennu, daalachi hin jennu, paartii sanaaf paartii sun hin jennu, dhiiraaf dhala hin jennu, akka Ameerikaatti nuun cufti nama tokko jechuu Ameerikaa faarse tan ganna 12 duratti dubbate.
A black America and a white America and Latino America and Asian America, there's the United States of America.
Yo kale gal gal bar presidentumma fi fitachuu fi ummata America durat bayet nagadaamate waan bar keessat hojjate keessat ummata bay waan keessi dabre rakko bulchiinsi isa keessi dabre fi amma biyyiti eessak jirte eessatti deemu akka dandeettu maqaa dhahaa warra waliin hojjate maatii fi faarsaa imimmaan itti fachaa dubbate. Kale gal galallee lafum siyaasaan keessa guddachaa dhufe ummata Chicaagoo durat bayee galma wal gahii nami guute tuttub durat bayet hin dubbate. Kunin qayeteenna qayetti deebine galata argadhaa jedhu presidenti Obamaan. Ameerikaan akka jechi pirezidaanti Obaamaatti haga gaafinni pirezidaantummaa fudhatee caala jabduu fi wayyaa qabdi.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry and unleash the longest stretch of job creation in our history.
Akkana jedha pirezidaanti Obaamaan yoo ganni 80 duratti jireenya Ameerikaa ka hammaate jireenya isa qajeelchinee fi achi baafnaa jedhe warshaa makiinaa kaasii deebifnee miilga dhaabnee jabeessinaa isaniin jedhe waan hedduu isanitti hime waan hedduu dubbannellee yoo hangaafas uummata kuubaa waliin seenaa haaraa qabaannaa isaniin jedhe warshaa nukleer Iraan adoo qawwee tokkollee hin dhukaafnee cufsiifnaa isaniin jedhe itti gaafatamaa guddaa Alqaayidaa jala bin Laadin jalaan deebinuu yoo isaniin jedhe yoo gaafas namni akka fedhu wal fuudhuun mirgisaati kajaalat fuudhuun mirgisan isaniin jedhe namni Ameerikaa wabii fayyaa isaa mootummaan kenneef namni miliyoon 20 in argataa yoo isaniin jedhe karoori kun diqqoo ol bahee yookaan ammoo hagdabre jechuu fadandeettanii jedhe pirezidaanti Obaamaan. Waan demokiraasii Ameerikaa irratti ammoo akka nami Ameerikaa waan irratti waliigaluu danda'u qabaat gaafat pirezidaanti Obaamaan demokiraasiin ammoo waan nami cufti walqixxe irratti waliigaluu danda'u miti akkasillee eeguun qabanii jedhe. Pirezidaanti Obaamaan waan demokiraasii Ameerikaa gama mal jireennaatiif gama akka irratti walqixxummaa laaluulleen ammatti bala keessa jirtii jedhe.
If every economic issue is framed as a struggle between a hard-working white middle class.
Kan pirezidaanti Obaamaan yoo rakkoon mal jireenya Ameerikaa nam faranjii ka jireenya jidduu galeessi qofaaf taate nama ammoo hujii laaftu yookaan ammoo nama gurraacha ka jireenyi isa jidduu galeessi keessi jiru qofaatti gad bu'aa jenne taate gargar baasanii agii tokko gaaddis keessi jiraa jedhe. Kanaafuuyyuu akkas ta'uu manna qabeenyi biitana cuftii nam cufaa walqixxee ta'uu malee jedhe pirezidaanti Obaamaan. Taatullee akka pirezidaanti Obaamaatti Ameerikaan gaaf inni pirezidaantummaa fudhate caala ammaantan wayyaa qabdi nami Ameerikaallee wal qabate demokiraasii isaan jabeessuu male pirezidaanti Obaamaan ammallee waan jabduu ummata Ameerikaa dhaabate waan hin tolchin jenne hin tolchinaa jedhe.
I am asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists.
Akkana jedha pirezidaanti Obaamaan nama Ameerikaa ammoo dhugaa abbootii Ameerikaan yayyaban galma isaanii keessatti barreessan dhugaa garbootaa fi warri akka garbummaan haftu qarqaaraa baay'ee gungume dhugaa baqattootaa fi warri dhugaa barbaadu sirbaan dubbate jabeenni loltootii teenne dirree waraana irratti agarsiisan gubbaa ji'a ba'aniitiin agarsiisan alaabaa keenyachi keessatti dhaaban dhugaa suni in argina dhugaa suni barreessina waan jenne tolchine jedhe.
I am asking you to hold fast to that faith written into our founding documents. That idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice, that creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon, a creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can.